chuke mu golaba bitu sembya lero ya gala bisigalewo golaba bitu twala mu maso mbade ngambiro zako ngambifumiti zako evigena mu maso wano munsi afe ubileta mukana kaimba akauliza tekele achimanye ti Uganda muliro esante te wali emili mujibuze abasomye bebanji nebuza esanyo linavawa gamusi afete tulina mirembe ndoza mukuku kaba kumuzadde gatwalo mwana musomero mwana wange soma nyo obere ko bulungi nandi banga nze chimbonya bonya bwe butasoma muna Uganda loza kwebyo ebigenda mu maso weyagala bichukemu olaba bitusembya lero yagala bisigalewo olaba bitutwala mu maso za kwebyo ebigenda mu maso weyagala bichukemu ngolaba bitusembya lero yagala bisigalewo ngolaba bitutwala mu maso omuzadde yatunda mataka nebyobugaga ebirala asomese ku baana be babereko bulungi bamaze okusoma emirimu kibuze n'ekikumi bakimusaba kati n'oyetamiddwa bimunyiye nga kitalo imuna Uganda looza ku ebyo ebigenda mu maaso weyagala bichukemu olaba bitusembya nebyo oyagala bisigalewo olaba bitutwala mu maaso kwebyo ebigenda mu maso weyagala bichukemu ngolaba bitusembya nebyoyagala bisigalewo ngolaba bitutwala mu maso loza kubana bo babwe loza kusiyo nebaganda bo abajirimu omutayagaliza nsiyo musango gwanagomola obutakifiririra kibinyo omutayi imuna Uganda loza kwebyo ebigenda mu maso weyagala bichukemu olaba bitusembya